hamba nami. Oh, jazila mingena nami. Hamba nami. Oh, hamba nami. Nakang kuma kona ngena kona. Oh, jazila mi hamba nami. Oh, jazila mingena nami. Hamba nami.
Tongue, I love me, tongue, I love me. I chose it.